Yo, it's your boy Cham Kingston. Mama, mama,
mama celebrates every day. Kila siku sache kumbe.
Such a beautiful word.
Bado napambana every day.
Yeah. Hakuna kitu mama nakipenda kakupiga picha na mwanae vivote vilo livo ye mama mtoto wake atakupenda hata uendondocha po badai lakini kuna time kwenye maisha venye life linakwenda ndugu tenga muda cheke naye tazama kwenye kio that is all from the beautiful gender tumia tamkono ajivunie to post insta to post twitter to post tena na tena hivi ungekuwa boss kayo mama ngekuwa bot no na kumbea mpaka paradiso your love is spiritual and is a kill to protect us I couldn't pass for the BSS wakasema jam walisha mkataa Jesus wezi zuia haters wengi kama mvua muhimu pesa na ingia kikisha tunatusua yeah wow right I got love for my mama love for my mama ooh yeah right I got love for my mama beautiful mama ooh yeah right I got love for my mama love for my mama ooh yeah right for my mama
nakumbuka nkiwa mdogo long time japo wewe unaona juzi nilipasuka kichwa kwa michezo ya kipuzi damu inanivuja maneno analeta drama za nati ukachukua vifaa ukanshona nyuzi I'm glad you saved my life nashukuru Mungu kwa kukwepushia pain ya kunipoteza me in your life now na fighting kutimizia mahitaji niko under pressure maana sio nikaina tosha navyo provide ulimfundisha sala kabla sijaenda shule plus ukanipa elimu ambayo singepata shule ulihakikisha ukienda shule yoyote utabeba hata msosi kwenye pochi uje nao home na mimi na fight sana ili wish kama queen every day ukipenda kitu nkiwa nazo sitazami bei wazazi mnaoteseka na wanenu sorry for the pain na walopoteza mama zao sorry for the pain
yeah wow right I got love for my mama love for my mama ooh yeah right I got love for my mama, beautiful mama. Ooh, yeah, right. I got love for my mama, love for my mama. Ooh, yeah, right. I got love for my mama. Maisha kukaza, mama ulikaza lakini pindi unakaza. Nikapendeza na mimi, nikatimba shule na mimi na nguo safi. Come make sure I'm good na niko happy. Vute socks kwani ubinadamu kazi mafanikio kigo bro faka pande ngazi menisupporti hata nilipokosa kazi upendo mama nzidi ya kaka wa shangazi na mwaka huu nitakugea wajuku plus two on you that's the best I can do Nomba what do I look like you cause you act cool my best mom I love you nakupenda mpaka paradiso kwenye matatizo wewe unajua kuniongoza Wezi zuia haters wengi kama mvua muhimu pesa naingia kikisha tunatusua ooh yeah wow right I got love for my mama love for my mama ooh yeah right I got love for my mama beautiful mama ooh yeah right I got love for my mama love for my mama ooh yeah right I got love for my mama